Hannah, I dedicate this song to you, my darling. The room on this one, I love you.
Once upon a beat, there's a coach.
Chimonya wanya matumige chilo Kabilo wazo wipamba nizi guawo Newe kaba kabuku mungyo ya kako Kuwa bufana ni madari hana Unyonyo gero unyonyo za vana chula Ogena natunula nizi guamu Nihofu demlalu Nihibo nsiko kutu Omo kwa noko mungyo lina
Wanzi guna maso ilagana
Kana ge gunzunza Pola pola mama
Una kutula onizike
Kulo uza kone nyungula
Una sonye wani nechiki
Chesa mamu kwano Kakisi nepeke kanyumira kukutama Wasi wajiri wa wanunga Na kutamila kwenge Leloru nobu kede Zenobu nye unye Umisi wane musayo tamila muli mwenyini Josawa mkwano Wesawa naleta chona amina Omu kwa mkwa mjolina
Wanzi mula maso ya garama
Panage gunzunza Pola pola mama
Pona mkutula onyezeke
Kulo waza kone nyungula
Pona sonye wanecheke
Over the mountains and hills Far away I will walk to find you in any way. Naguha mutima wange nagukunda sana. Upendo wangu maisha wangu napatia wewe kwa ndani moyo wangu. I put you inside in my heart, you're the light. You make me smile Omo kwa noko mjolina
Wanzi kula maso ya garama
Kana ge gunzunza
Kuliguruma
Pola pola mama
Una kutula onyezeke
Kulo uza kone nyungula
Una sonye